ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Burundi, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Turadukurikira kandi kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no kuri site yacu Y3 radio yacu voa.com. Hano muri studio ya 7 muri kumwe na Jeffrey Mutagoma, ni umwanya w'ikiganiro muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nongeye kubaha ikaze mu kiganiro muri Sanga. Ikoranabuhanga rya telefone na internet ryahinduye ibintu byinshi ku isi kuva aho rivumburiwe. Harimo uburyo bwo koroshya itumanaho, gusangira ubumenyi n'amakuru n'ibindi byinshi bijyanye n'iterambere. Aho rero havumburiwe imiyoboro y'imbuga nkoranyambaga, nanone bwongeye kuba uburyo bwo gusangira amakuru ahuriyeho na benshi no kumenyekanisha ibintu mu buryo bworoshye kurusha uko byahoze. Gusa nubwo hari byinshi byiza byazanye n'iri terambere, uko iminsi ihita bigenda bigaragara ko rigenda ritera n'ibindi bibazo bibangamiye abarikoresha rimwe na rimwe mu buryo bubaguye gituma. Urugero ni nk'uburyo imibanire y'abantu n'ubusabane bigenda bisubira inyuma, bimirwa n'inyota y'amakuru aturutse kuri ubwo bumenyi bushya. Muri iki kiganiro turi kumwe n'umuhanga mu byerekeye imitekerereze n'imigenzereze ya muntu, Dr. Albert Gakwaya, kugira ngo adufashe gusobanukirwa n'ibibazo ku mibanire y'abantu bizana n'iterambere rya internet n'imbuga nkoranyambaga ryo gusangira amakuru. Dr. Albert Gakwaya, ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Murakoze cyane nyakuba Jofe.
Ye, mukanya turagaruka kuri ibyo nari maze kuvuga haruguru, ariko ndagira ngo ubanze ufashe abateza amatwi Ijwi rya Amerika nanjye ndimo gusobanukirwa uretse ibikenerwa n'umubiri w'umuntu dusanzwe tuzi bijyanye n'amafunguro no kuryama ahantu heza no gusinzira, n'iki mbega bikenerwa n'umubiri ku bijyanye n'imitekerereze ya muntu? Umuntu akenera iki ku wundi mu bijyanye n'imitekerereze?
Muntu mu magambo make, umuntu akenera kundi abona ko nawe ari umuntu, kandi ariko ibyo byose bizanye n'uko abivuga ari uko umuntu yabanje kuba ariho afite umutekano, ukuvuga ngo kuba ariho yabanje gufungura, yabanje kugira iby'ibanze bikenerwa kugira umukunda, kugira umuba iruhande, noneho akageraho akakenera n'umutekano we ubwe cyangwa se umutekano wo mu mutwe n'ukunda guturuka ku mafaranga. Ariko mu mitekerereze umuntu akenera cyane cyane umutekano ahabwa na mugenzi we, yemera ko undi nawe ari umuntu, icyo bita mu gifaransa cyangwa reconnaissance inconditionnelle de tout, ni ukuvuga ngo umuntu wundi yaba yemera ko uri umuntu, akaguha agaciro, akaguha icyubahiro, nawe iteka ryose uhora wifata neza, ukenera ko nawe amererwa neza. Ni icyo ngicyo navuga mu magambo make, wenda turuze kugenda tubyongera mu buzima mu kiganiro, uko tugenda mvuga aho umuntu ahera w'umuntu naho abera mubi iyo byabaye ngombwa ko agenda ba mubi cyangwa se agira ni configuration bi akazahinduka umuntu mubi muri societe ndetse akazakenera kubwo bimufasha kumva ari igitangaza kandi atari igitangaza nkuko biri hari icyarimo guhisha mu buzima.
Mu yandi magambo no kuvuga ngo kuba umuntu ariho abandi bantu bamuri ruhande cyangwa se babanye nawe bafite uruhare runini muri ubwo bumuntu bwe no kwiyumva ko ari umuntu.
Yego cyane, kuko nibo bagenda bamurema kuva avuka, kuva mbere yuko avuka ababyeyi bombi barabonanye bakagira ubwo bakora intanga ebyiri zigahura noneho umuntu uko bagiye babana usibye iby'umubiri ugenda wikorera ubwawo uko bagiye babana nibyo bigira umuntu ko ari nyine mu buzima buzakurikiraho ndetse niyavutse nyuma uko bamufata niko kumugira umuntu kuko nta uba mubi atarabaye ataragizwe mubi nta n'ushobora kuba mwiza ngo yuzuze ibyo abandi bifuza kuba ari byo baba byo muri aho baba cyangwa mu bandi benshi bataragize abayimutoza. Umuntu wese ni ishusho ryabo yagiye ahura nabo abantu ni burya kubana nicyo cyangombwa.
Ye mbajije icyo kibazo rero kubera ko muri iki gihe hari ibintu ikoranabuhanga rigenda rizana nabyo abantu bagenda bavumbura nk'uko nabivuze haruguru bigenda bifasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko hakaba hashobora no kuba imbogamizi bigenda bitera mu mibanire y'abantu n'abandi kubera umwanya munini bigenda bitwara. Nkamwe mwize ibijyanye n'imitekerereze ya muntu n'imigenzereze ye ibintu by'imbuga nkoranyambaga n'ikoreshwa rya telefone ku rugero rwa cyane murabibona?
Bisigaye nyine byarabaye ikibazo cyane ubundi reka mbanze nisegure kuko byamenye twakwita gukoresha inkoranyambaga imbuga nkoranyambaga nta kintu kiza nkabyo kuko bituma abantu bamwe biremamo icyizere bongera kwikunda kwikunda bikatuma umuntu agira icyizere cyangombwa gituma agira icyo bita agahinda gashobora cyangwa stress ya ngombwa kugira ngo agere ku ntego ashinzwe mu buzima. Rimwe na rimwe iyo bitabaye ngombwa kujya gutereta umuntu ngo agufotore cyangwa ngo agukugirire gute ngo akwerekane ibyo ndavuga kuri za Instagram nawe ukareba uko wazendutse wikunda kuko ni namwe mu matekinike dukoresha kugira ngo umuntu twongere tumusubizemo kwikunda. Nta kintu gisa nabyo iyo umuntu akoresheje ziriya mbuga akabona hariho bamuhaye like, ariko iyo watangiye nanone kubona abantu byatangiye gufata byagize imbata usanga abura nka telefone cyangwa abura hakura uburyo akorera nk'ibyo ngibyo cyangwa asoma aya makuru nk'uko wabivugaga agatangira gusa nk'aho zamuri igipimo gisanzwe cy'umutekano usanzwe mu mutwe ugasanga yabaye nk'uwataye umutwe cyangwa se nk'uwavuye ku murongo w'ibindi bitekerezo uwo muntu biba byatangiye kumubana. Ibyo nibyo bita imikoreshereze idasanzwe iganisha mu bubi icyo bita usage nocif y'izo mbuga nkoranyambaga, ariko bazikoresha mu bucuruzi mu kwitaka mu kwivuga neza kugira ngo wende ugire icyo bikuramo ibyo ndetse no ku kigero kitarenga ikituma ubibera imbata. Ibyo navuga ko ari byiza cyane gusa ariko ndasa nkaho ngaruka ku kantu wari wambajije hari information nari nasanze. Umuntu wese uko avuka dufite ububiko bwacu bwo mu mutwe bw'amakuru niho hagenda hinjira amakuru ya buri kantu kari ko kose ikiza ikibiza kirazira duhabwa n'ababyeyi n'umuryango wawo nduho rudukora utubuza ibi cyangwa utwemerera ibi ngibi bitewe n'umuco wacu kacha yacu. Ibyo rero iyo hakaba rero abantu bamwe imitsi imwe yabi profitiyeho cyangwa se uturere tumwe na tumwe tw'ahantu habatabonaga amakuru yarahagije nk'uko muri uburengerazuba bw'isi cyangwa se muri Occident bayabonaga bakuye mu bitabo mu biki byagiye bibafasha kubera ko amakuru amwe n'amwe yongera aya kimeza duhabwa n'abantu tubana nabo byarinde babakubuza ngo ntwikora ahangaha ntukiraha ntukore iki ntukubite ubwo kakakuremera kirazira akandi kakakuremera imyitwarire y'umuntu ugomba kubaho muri sphere ibyinshi ukaba wabikora kuri za mbuga nkoranyambaga gusa ariko nyine za mbuga nkoranyambaga zikaba zaturukaho amakuru menshi cyane ari nayo aheraho atuma umuntu abimbara. Nuko ngo rero abenshi muri iki gihe bahuye n'amakuru menshi, twese twahuye n'amakuru menshi, duhura n'ibidukurura byinshi bituganisha muri ya nzira ituma noneho dusa nkaho twabaye imbata nk'uko umuntu yabimbata y'ikiyobyabwenge, icyo bita kuba dependent cyangwa addiction y'ikiyobyabwenge, kubera ko cyamaze kukumenyera kirakumenyereza ko ugomba kugikenera, ndetse kuzakenera agapimo gatoya ko kugira ngo ubashe kugikoresha. Umutwa wawe ukaba utakora cyaki iyobyabwenge cyangwa se cyakindi ya byabindukura kuri network za social media, bikaba bigomba kuba ngombwa kugira ngo bibone ubashe kuganira, ubashe kugira icyo witwara, cyangwa se ubashe no gusohora amashusho yawe n'ibindi byinshi.
Ariko Dr. Albert, biragoye kugira ngo mu gihe isi yose yabaye imbata y'imbuga nkoranyambaga niko nabivuga, noneho wasigara atari imbata yayo ahubwo ngira ngo niwe wagaragara nk'ufite ikibazo?
Burya gahoro gahoro, ntabwo ari benshi, ntabwo ari isi yose, kuko ntabwo navuga ko abantu bose babaye imbata ya ziriya mbuga nkoranyambaga, kuko n'ubundi bari basanzwe bafite icyo bakora, ndetse n'abasanzwe bafite igipimo gihagije cy'icyizere muri bo ubwabo, ntabwo akenshi na kenshi bajya gushakira amakuru hariya kugira ngo abariya bahindura icyo ari cyo, cyangwa se kujya gutanga amakuru apfuye, icyo twita false self, abeshya kuri wowe ngo ubashe kubona za like zongera zikagarura zikaba ikivumbikisho cy'umuriro uzamura cya kipimo cy'icyizere umuntu agira dukenera cyane mu buzima bwa buri munsi. Kuko Geoffrey, nk'uko turimo kuvuga, umuntu yabaho afite igipimo cy'icyizere cye mu buzima bwe iteka ryose, ahora mu bibazo, ahora ntiyizera, nta n'ikintu akora yumva ngo kigeze ku gipimo nk'icy'abandi. Ariko hakaba abandi rero noneho bavuga bati yewe najya kuri ruya rubuga ntarujyaho, yewe nta kintu binyongeraho, kubera ko uwo muntu yaravunitse afata umwanya wo kwiforoma, afata umwanya wo kugira icyo amenya ku buryo bidakeneye ko agomba kuba kuri biriya. Ndetse hakaba n'abandi bajya kuri ziriya mbuga bo bagiye gushakamo abantu bazabahahira ibyabo, abo urumva ko ntabwo twabita bazahaha ibyo bacuruza cyangwa bazashima ibyo ama product n'ibyo bashyira ku isoko, urumva abo ngabo ntabwo twabita ko ashobora kuba ari umuntu w'umwakoro ubikoresha. Ariko uwo bita wabaye imbata y'ibyo ngibyo akenshi akunda kubikoresha mu buryo butagira akamaro, kuko bumukura no mu bantu, ndetse agira ibimenyetso byinshi bingana n'iby'agahinda gakomeye twita depression, kuko iyo avuye ava mu bantu cyane akagenda akibera mu buzima buri virtual bwo kubana na bya byuma n'inshuti ze atabona, nawe akazohereza amafoto atariyo, ndetse yanakorakoye ku buryo bigenda ukundi, akajya akura amakuru hirya hino ya dispatching agerageza kugira ngo arwane kuyasura cyangwa se icyo bita false self, uburyo butari bwo we yagaragaje isura ye, ariko hari indi sura ye imacinga nayo, ndetse ari nayo ishobora kuba we yumva itamushimisha kubera ko ishobora kuba ifite ubusembwa muri we yumva afite ubusembwa kubera inzira y'ubuzima yagiye anyuramo, kubera ubwana bwe wenda butagenze neza, kubera ihohoterwa cyangwa se n'ikindi atakiriye. Nuko bikaba rero byatuma uwo nguwo we ashakisha izo nzira, ariko abandi bo bakaba babijyaho bagiye kubishakishamo amafaranga, kuko amafaranga ni kimwe mu byo bita muri piramide ya Maslow. Ni umuntu w'umuhanga wanditse ibintu by'ingenerwa bya ngombwa, ndetse navuzemo biriya bya bikenerwa nk'ibiryo, nko kubaho, nk'aho uryama, ndetse hakabaho security yawe ndetse no mu mutwe, hakabaho ndetse no kwireyariza n'ibindi byinshi. Rero uwo nguwo we baba bagiye kwishakira amafaranga cyangwa se kaba ari n'akazi. Urumva rero abantu benshi izi mbuga icyo bazikoresha sicyo ziba zigenewe, ariko hari n'abandi benshi bafite icyo bazikoresha ziba zigenewe, bazihahaho ibintu, bazigurishaho ibintu. Mu magambo makeya ntabwo byaba ikibazo gikomeye, ariko ikibazo ni uko abenshi mu rubyiruko rugifite imyaka mitoya cyane cyane ab'ingimbe baba bageze muri ya myaka yo gushaka umuntu bazasa nawe bagakoresha amakuru bakuye muri biriya ziriya mbuga nkoranyambaga noneho bakaba bakwiremamo wa muntu bakura kuri internet bakura kuri za network ariko mu byukuri mu buzima busanzwe atari ugasanga none wa muntu iteka ryose ariko ari obligé cyangwa ari ngombwa guhora yihishe muri cya kintu kuko afite uko yagaragaye uko yabonetse mbega mu magambo makeya ni si benshi bitera ubwoba bukabije bafashwe n'iki kintu n'ibyo bintu byo kuyimbata hari n'abandi benshi kuko hari n'abandi benshi bifasha mu gucuruza cyangwa guhaha kuri za mbuga nkoranyambaga cyangwa se gutanga isura y'icyo bacuruza cyangwa se yabo ubwabo.
Turavugana uri mu gihugu cy'Ububiligi ariko uri umunyarwanda uba no mu Rwanda, ntekereza ko wagenze ni Burundi ku buryo imico y'abantu bo mu karere hariya urayisobanukiwe. Twavuga ko mu mibanire yacu dusanzwe tugira nk'abanyarwanda nk'abarundi cyangwa se n'abandi wenda wabusobanukiwe, ubona irikoresha ry'imbuga nkoranyambaga hari icyo ririmo ryica ku mibanire isanzwe y'abantu bakagombye kuba bafite?
Ibyiza byo nabivuze noneho reka wa mugani ngende muri iyo sansi kuko hari byinshi byica ndahagenda sibi naho ngaho ngenda muri diaspora wa mugani y'abanyarwanda n'abarundi bahari hose tuba tubana cyane cyane ko tuvuga ururimi rumwe rumeze nk'aho hari rumwe tumvikana cyane birabyica cyane kuko ikintu gitangaje mu bandi mwe iyo wicaranye n'abantu barenga batatu bahujwe no kuza guhura ugasanga buri wese arimo kudondanga cyangwa yubitse umutwe muri ya muri ka smartphone areba ibyo bamaze kumwoherereza ugasanga bamufite accessibility naba ari kure cyangwa ni nabandi hari agaciro waba ndi yitaranye nawe ntabwo bagize urumva ko ikerekenye n'umubano mu bantu kigenda kigabanura intege cyane by'umwihariko nawe ndabizi ko hari abantu mushobora kuba mwaricaranye udashobora kubaza uti uriya muntu yari ameze ate kubera ko utigeze ubona visage ukuntu kubera ko yarubitse umutwe muri kakayekara kaba ari na gato cyane ku buryo aba ari ngombwa kugira ngo noneho no kukandikaho biba biri ngombwa hari n'igihe banamwandikira agomba gusubiza yewe nkeka cyane ko usibye n'ibyo kishe byica imibanire hagati y'abantu usanga hazaho n'amakuru ikintu kerekenye n'amakuru abizaho n'amakuru rimwe na rimwe atabaye verifiye n'inzego nyinshi zajyaga ziba ziverifiye ibitabo bisohoka cyangwa ibinyamakuru bisohoka ni ukuvuga ngo ukuri kw'amakuru asohotse guhabwa umuyo na nyirukohereza ya nkuru ashobora gufata Geoffrey akamuha agatuza k'undi muntu urimo gukora ikindi kintu kibi noneho yarangiza akabyohereza tukarara twese tuzi amezi umunani akaza ashobora no gushira cyangwa imyaka itanu utiriwe ubikurikirana tuzi ko Geoffrey wenda yari arimo nko kwiba nk'ahantu yari arimo nko gukora nk'ikintu kidasanzwe kubera ko ba muri Photoshop baciye bakuyeho umutwe wa Geoffrey ku gihimba cye noneho bagakoresha igihimba cy'undi muntu warimo gukora ibidakorwa noneho kugira ngo amuharabike birashoboka cyane noneho tuve kuri ibyo ngibyo byo guharabikana bidashobora no kuba verifiye bidashobora no kubonerwa n'ahantu bihagararira bimwe na bimwe kuri Facebook niho bijya bihagarara ariko ubuhande biragorana tugiye kuri kubana abana uko bagenda bakura hari amakuru batagenda bahabwa hari n'ibyo baba batagomba kureba bitewe n'ikigero cy'imyaka barimo ariko kuri Facebook cyangwa se kuri WhatsApp cyangwa se n'ibindi byinshi umwana iwabo hari ibintu dusigaye tugira by'umuco mu miryango y'iwacu ugasanga umuntu arakubwiye ngo ariko ngo umwana wanjye abonye ngo iki message ngo abantu ngo rwa rubuga rwanyu bohereje ukavuga uti ni bibi kuba no kuri urwo rubuga habyoherejwe ariko n'umubyeyi uha umwana telefone nabyo ni ikibazo kuko kuri rwa rubuga arazi neza ko nta filiki ishobora kuza kubaho ndetse kuko ndavuga content iza kugenda ikitura muri wa mwana ni ukuvuga ngo bya bindi bikagenda bikajya muri ya mind y'umwana bitari kirazira niba bonyeho ama image ya porno amashusho y'abantu bakuri ubusambanye aho umwana akabibika mu mutwe kubera ko yabibonye muri telefone ya mama cyangwa ya dadi cyangwa se yanko akawe muri we ari muri localization mind ibikora nk'ibintu bitankibyemewe ubwo ngo ibintu mubye yareba ni permission yuko nange nazabireba biriya bibaho rimwe akaba yatangira gukora amahano ufite kandi umunatwe cyangwa gashikike akaba yagakoresha ibyo yabonye no kuvuga ngo ni ibintu bibi byinshi noneho nko kubona nk'ikintu cyari umuntu barashe aryamye nko hasi aho ngaho iyo imaje umwana akayituraho ibyo urumva ku byose ndimba ndagenda ntanga ibintu bisa nkaho biteye ubwoba kugira ngo duse nkaho dugorushe kira kintu tugiha agaciro nk'uko sinzi niba wanyemerera nkavuga ko muri Amerika cyangwa mu Burayi cyangwa se hehe hari amateleviziyo menshi hari ibintu byinshi adakunda kwerekana ku masaha hamwe n'amwe kugira ngo abana batabibona ariko ibyo ntiwabibuza kuri za mbuga nyine nkoranyambaga za YouTube n'ibindi nk'ibyo ngibyo harimo rero utuntu twinshi rwose mbona tubi tugenda duturuka kuri iyo mikoreshereze tudaha icyo bita tudaha limit hari chokora navuga ko muri Burayi henshi natangiye kubona mu maresitora menshi abantu baratangiye kugenda bazana igitebo bashyiramo amatelefone kugira ngo muze kuganira bisubirane yasura yo gushanja guhinduranya ibitekerezo muri kumwe n'abandi umuntu akagufasha atari biriya gusadukura kuri ziriya mbuga nkoranyambaga sinzi niba ngerageje kugenda muri uwo mujyo nagerageje kwerekana ibibi byinshi biturutse kuri content ndetse n'ibibi bina influence bishobora kugera mu mibanire n'abantu ndetse n'ukuntu umuntu ashobora kuguharabika ntushobore kubona uko bigafata isura bikanemezwa ko abere cyangwa trophy bakoze iki kidakorwa kandi barengana ari habayeho ibintu nyine byinshi byaturutse muri technology bikanyura muri iyo kanari cyane cyane ko ibya kera byarakontororwaga ndetse bikiriho wenda nk'ibitabo ibinyamakuru ariko ubu ibyo bindi byose bisigaye binyuzwa mu ibyo ngibyo ntabwo ntibyoroshye kubikontorora.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Umutumirwa wacu ni Dr. Albert Gakwaya, umuhanga mu by'imitekerereze ya muntu. Ikiganiro ni muri Sanga. Dr. Albert Gakwaya, rero iki kiganiro ntabwo ari cyanjye nawe gusa, ahubwo hari n'abandi bantu benshi baba banditse bashaka kugira icyo bavuga, abandi bashaka kugira icyo babaza hirya no hino ku isi. Ku murongo wa telefone dufite abantu batatu. Dufite Basil, Rafiki na Ezekiel. Reka duhere kuri Basil. Ikaze mu kiganiro muri Sanga, Basil.
Yego, magitaneza ndabaramukike mwiriwe ngaho ku ijwi rya Amerika.
Yego, turaho tumeze neza, ariko telefone yawe ntabwo irimo kuvuga neza. Ni igitekerezo ufite cyangwa ni ikibazo?
Yego, jewe bwa mbere ni ikibazo mfite, nkama nkashaka no kugira icyo noterera.
Yee, ngaho nyarutsa kuko ndumva amajwi atagenda neza.
Yego, nashaka mbaze uwo mutumire wacu burya ko kuri ubuhinga bwa none ubuhinga bw'inkoranyambaga ariko yakunze kubona kuri Facebook bashobora kwandika ibintu usanga ari bibi, burya nta ngaruka mbi bizapfa bigira mu mibano y'abantu cyangwa mu bantu dusanzwe dukoresha ubuhinga bwa none.
Ye, urakoze Bazin, ngira ngo nibyo yaramaze kuvuga mu kanya. Ntari ikindi kibazo cyangwa igitekerezo rufite?
Oya, nta kindi kibazo. Ahubwo nari mfite igitekerezo nashaka kumera nk'uterera.
Yego.
Yego, nashaka guterera nk'abo dusangiye ubuhinga bwa none bwa interineti, na cyane cyane ngaha kuri urubuga rwa Facebook. Nashaka kumera nk'uhanura nk'abo dusangiye amagurupu bajya barareka kwandika ibintu bibi. Ni ukuvuga ahubwo usanga kuri banditse ibintu bashoboye nko gufata nk'umuntu bakamushyira k'amajambo cyangwa bakamushyira k'ishusho mbi. Nibyo nifuza yuko twobiheba kuko ni bibi cyane. Murakoze ku kijya Amerika.
Urakoze cyane Bazir, ugira umunsi mwiza.
Yego, nawe mugire ibihe byiza ngaho ku kijya Amerika.
Dr. Gakwaya ngira ngo ibyo amaze kuvuga ni bya bindi warumaze nubundi kuvuga byo guharabika.
Yego ni nene namaze kubivugaho banza yabyumvise.
Reka noneho twakire Rafiki. Ikaze mu kiganiro muri sanga.
Ego murakoze cyane.
Ye urahagana he Rafiki?
Gede murundi mu kirundo muri komune ntega.
Ni igitekerezo ni ikibazo.
Kusa cha gitekerezo. Mwesa kwa urabona buryo inosi yari nziza ahubwo toge abayiriko niko tuyita. Kuko uri kureba izi mbuga nkoranyambaga zari nziza cyane rwose. Nibintu byo kuganira ko byari sawa amakuru gusoma amakuru byari sawa ikibazo gihari nuko abantu tuzindukira tugateka nk'abantu fumbuka tugafata nk'amafoto
Rafiki ndumva tutakumva neza umurongo wa telefone uracitse reka twakire Ezekiel.
Hello.
Ezekiel ikaze mu kiganiro muri sanga.
Ego murakoze.
Urahagana he Ezekiel?
Ndi mu rugi Nyabitsinda.
Ni igitekerezo ni ikibazo.
Cyo no kwa kubyerekeye byo onye bya internet. Ikubera bikisi na kesi nga aye ku mbuga barwikama montage ukasanga kanaka akabe nkawe we bagufotiye meze kunuku ukasanga bagutangaje bagucafuza ukasanga rero nk'urya muntu hari hata ukacumba tazi ibintu bya internet abibonye hagira ati yeme na kaya sadre.
Yehe urakoze cyane.
Letwa nagamba zimutumire. None n'icyo gihe nta kuntu mugenda mukigisha ku mitumba yuko bigenze byose bitangazwa yuko bicara kuko ari binyoma.
Ye urakoze mutumire ntabwo ari mu rwego rw'ubuyobozi wenda rwafata ibyemezo si muvugira arahari mukanya aragusubiza ariko we ni umuhanga mu bijyanye n'imitekerereze ya muntu ikiganiro turimo turavuga ku ruhare bintu bishobora kugera ku mibanire n'ibitekerezo by'abantu ariko arakumva mukanya turamuha ijambo agusubiza urakoze Ezekiel gira umunsi mwiza.
Ego
Dr. Gakwaya rero urabumva abakunzi b'ijwi rya Amerika icyo bakomeje kugarukaho n'ibyakindi warumaze kuvuga cyo guharabika abantu ariko ingira ngo mukanya sinzi niba uri bushake kugira icyo uvuga kubyo Ezekiel yaravuze ariko hari n'ikibazo cy'uko n'ubumuntu muri rusange bugenda bugabanuka bwana Dr. Gakwaya kubera ko hari igihe umuntu aba ari mu kaga abantu aho kugira ngo bamutabare bakihutira gufata amashusho yo gushyira ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo babone abantu benshi babakurikira bareba ibyo bintu.
Yego ni ibyo urimo kuvuga nibyo nabo nibyo bavugaga ndabashimiye cyane kuko twese twabiboneye hamwe ubu biranakomeye cyane kuko buri wese nawe aranabyibaza ukuntu umutwe we uhora ukomplota guhora urwana uharanira kohereza amakuru ndetse rimwe na rimwe atacunze uko ateye akajugunya ku rubuga atazaho bizagarukira rimwe na rimwe ugasanga wenda n'uwo yavugaga ari n'umuntu wo mu muryango we cyangwa w'inshuti ye cyangwa se we mu bwite ugasanga rimwe na rimwe byamucitse. Nagira ngo icyo nasanga naganira ku bantu abaribo bose ibi bintu tubikuremo icyiza kuko nyine navuze ngo abacuruzi babikuramo ubucuruzi abahaha bakabikuramo guhaha ndetse n'amakuru amwe n'amwe yiyongera kuko icyo nshaka kugaruka ahangaha ni ukuvuga ko hari abantu benshi bajya kuri internet na za Google cyangwa se za YouTube akumva ko ashobora kwigira ubuganga cyangwa ashobora kwiyandikira umuti abikuye kuri za mbuga nkoranyambaga. No ni icyo nacyo ni ikibi kindi kumva nta muntu wajya kwivuzaho uwo uzabikura kuri za mbuga nkoranyambaga nazo zakozwe byakozwe n'umuntu rimwe na rimwe nawe ufite ibindi bibazo byo kubatemerwa akaba yagendaga kubita kuko nta muntu n'umwe ubuzwa gushyiraho amakuru ye ku giti cye kuri sheneye. Iyo rero ubifashe kumva ko ari byo bizaguhaza, kumva ko ushobora kuba engineer agronome ubikuye kuri Google cyangwa kuri YouTube kuri Google, ni ibintu biba bikomeye cyane. Nta muntu wunguza kongera kugirira icyubahiro, wumva ko ibintu byose bishoboka, ushobora kwihaza ukazareka gukenera abandi bantu kandi abantu kubana n'imagirirana. Ni ukuvuga ngo integrating abandi bantu muri wowe biba bikomeye, kandi buryo cyiza mu bantu muri mu mubano w'abantu mu n'uguhora witeguye kundi muntu yazagufasha.
Uhindukanya mwigendaho uhindukanya mwigendaho
njya mwigendaho ukahinduka, kandi kuba nyamwigendaho rimwe na rimwe uzamura n'amagambo adashimisha abandi, imyitwarire idashimisha abandi, bya bindi bituma uba umuntu twakwita discussing, umuntu uri disagreeable, umuntu ubera abandi umuntu wiyemera ukeka ko ibintu byose abizi, kandi hari undi muntu wavunitse ajya kwiga icyo kintu kandi nawe icyo yize ntawe agisuzuguye. Sinzi niba ndimo kumvikanisha aho ibintu bibera bibi, aho kugira ngo bibe byiza mu kubikuramo kongera ubushobozi n'ubukana mu byo ushoboye, mu byo wabashe kugirira gufata igihe ngo ubyige, noneho wa undi akafata umwanya umwe akavuga ati ngiye se farumasi nayo iki cyangwa medicine cyangwa se engineer natongiye ndagenda mbyige kuri Google, akaza gukora ikintu kitari ikimenyerewe, wamuvugisha ugasanga agomeye kuri za position ze. Nubwo ngo bituma umuntu agoma kuri za ku ngufu ze bwite, bikamumanuramo icyo bita frustration, bikamushyiramo frustration, za frustration zigatuma ahora iteka ryose ashaka kwiyambika igikoti cy'ibintu adashoboye, agashaka kuba superman cyangwa spiderman, aharumu ari nk'inuma cyangwa ikindi kintu. Sinzi niwe nshobora kunyuma
mu yandi magambo,
kwigira intare kandi ari agapusi kubera ibyo yakuye kuri za mbuga nkoranyambaga no mu biganiro no mu mitekerereze no mu mikorere, kuvuga ngo biha umuntu mu rwego rw'imitekerereze mu myitwarire ingufu mu buryo butari bwo ingufu adafite, noneho yagera aho bikwiriye bikamunanira, ugasanga agiye mu bijyanye n'iby'amafrustration aho iteka ryose aba mu bintu byo guhora arwanirira kuramira ya sura yihe. Sinzi niba twumvikana,
birumvikanishije
naza
birumvikana cyane, kuko mu yandi magambo ni ukuvuga ngo umuntu hari abantu babiri mu muntu umwe, umuntu nyamuntu ko ari mu buryo ari koko n'uburyo umuntu yigaragaza yigurisha ku bandi abinyujije muri izo mbuga nkoranyambaga.
Yego, anibeshya ko amakuru yahawe, kuko nanjye nshobora kuzinduka nkandika amakuru abeshye, ejo umuntu akazinduka akayakoresha mu cyo ashaka gutyo gutyo, bikazasanga ba bandi bagiye muri handa abeshye, ejo nkongera nkashyiraho andi maze n'indi zina n'amakuru nyayo yo mu laboratoire y'ikintu nakoreye ubushakashatsi nacyo nkagishyiraho kandi anyuranye ijana ku ijana n'ayandi, ugasanga nabyo afashwe n'undi wa wundi, ugasanga yakomeje kuri ya position kubera ko yakomeje kubirengera abigenderaho. Nuvuga ngo nta uruganda n'imwe ivuguruza amakuru aturuka kuri ziriya mbuga mpuzambaga n'ibindi byinshi. Nuvuga ngo rero ni ukubyitondera, gihe nicyo navuga, tukabyitondera tugakomeza tukemera abo turi bo, tukakira uko turi, tukareka kugira muri twe babiri, kuko biravuna guhora iteka ryose ushaka guswitchinga uvuga uti namubwiye nde, uyanze kuri nde, uyanze kuri iki, gute, ni ibintu bigorana kandi byose bigaturuka nyine muri ya makuru wagiye ushaka guha agaciro kubera ko wabashije kuyasoma, kubera ko wabashije kuyashyira mu bikorwa. Nibyo ngibyo. Ikindi rero nyine nakongera kuvuga nuko bibaye ngombwa nk'uko muri ibi bihugu akenshi na kenshi ahantu hafungutse kampani muri iki bintu byose nka televiziyo cyangwa se za Facebook zajya zumvikana n'amaleta, noneho zikagerageza kugabanura ubwo bukana bw'ibyo bintu. Facebook iyo nabonye yaratangiye usebeje umuntu ashobora kwandika ati umuntu aransebeje bakabigabanya, ariko sindabona ikivuguruza amakuru y'ibintu bitari byo by'umuntu uvuga ngo nizibi akaza agatangaza ibisobanuro birengeje ibihagije ngo YouTube ise nkaho imubaza twereke ubushobozi bifitemo ibintu ko unda bivuga gutya mu magambo makeya ndagira ngo nibiba abantu twe bwacu twifata gusa uko nibiragoye kubona makuru ngo tuna reke kuyashyira mu mutwe kuko buri muntu wese agira inyota y'ubumenyi ndetse ibitubera iruhande cyangwa ibituberamo indani tuba dushaka kubimenya kugira ngo tugire wa mutekano nyine nawoze mvuga twitegure ejo hazaza tunategure n'ibindi n'indi tuzagere no ku nshingano twiyemeje twihaye. Iyo rero umuntu abonye amakuru ukeka ko ari amakuru yemerwa na benshi ugasanga kose barabyumvikana usanga nta kundi kuntu wabigenza rimwe na rimwe naho wayafata n'ukuri. Sinzi niba wari wabona nk'iyo abantu bavuga ikintu wowe wizi ukizi ukabona umuntu wunda kivuze ukundi niyo bitagutera confusion ya hatari bikagucanganya ikizi nibyo bintu ugasanga umuntu niyo baba barimo no kuvuga hari nk'igihe uvuga utakusobanura kandi hari igihe wenda natsinze nkakora nka biriya barimo kumvugaho. Ni ukuvuga ngo rero ntawagaye uwabonye ayo makuru ntawagaye imikoreshereze y'ibyo bintu hatabayeho inzego internationale zidufasha kugira ngo habeho iyungurura noneho ibintu byose buri wese asubire mu rwego akoranye narwo buri wese abe mu rwego rwe noneho n'ibindi byinshi nk'uko nyine izo za restaurant zagerageje kujya zivuga ziti telefone muzishyira aha ngaha ubundi muze muganire.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Reka twakire Joseph ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Amahoro amahoro Jeffrey.
Amakuru ki aho ngaho mu majyepfo Joseph?
Ndabona ari sawa rwose, turi mu gihe cy'umuhindo ndabona nta kibazo.
Ye, ni ikibazo ni igitekerezo?
Nta kabazo, nshaka kubaza uwo mutumire kumubanze mu munda mu kirije.
Arakumva.
Burya baca umugani mu Kinyarwanda ngo ibibi n'ibyiza biragendana. Dufatiye kuri iyo mibanire y'abantu bakoresheje urwo rubuga nkoranyambaga, haba hamaze iminsi havugwa ikibazo cy'ubutane ariyo divorce, bikagaragara ko bwagiye bwiyongera bitewe n'icyo kintu cyo gukoresha inkoranyambaga, ugasanga bikuriyemo ibintu byo gushyamirana mu ngo bikazanavamo n'uko gutana. Ese mfatiye ko iterambere wa mugani rigenda riza, ese babona bizageraho bikoroha abantu bagasubira bakabana na mbere nk'uko babanaga iby'ikoranabuhanga inyambaga bitarakwira cyane nk'uko bimeze ubu ngubu, cyangwa bizarushaho kugenda bisenya ingo mu bihe bizaza? Ufatiye ko nawe urubyiruko ubona rurimo rubyitabira cyane. Saba murakoze akabazo kandi kaba.
Urakoze Joseph, ugira umunsi mwiza.
Sete hamwe.
Dr. Gakwaya, bizoroha cyangwa bizarushaho kuzamba?
Byaterwa kuko nk'icyo kintu avuze cyerekeranye n'imibanire y'abantu mu ngo mu mago, hari ababa barahuriye kuri za Facebook koko, cyangwa se bagahurira kuri WhatsApp, cyangwa se ku mbuga zirimo WhatsApp, za WhatsApp abantu bagakundana bagakunda ibitekerezo by'abandi. Ariko nk'uko tubizi nawe n'abandi benshi, n'uwo mugabo nawe numvise Joseph ari umugabo nawe ukuze umaze guca ubwenge, kubera ko yanyuze mu buzima bwinshi, nta na rimwe ushobora kubana n'umuntu mu buzima bwawe buhora w'iteka ryose utaramurambagije. Kandi ni muri uko kurambagiza niho hiremamo cya kintu cyitwa cyo kumwifuza. Akantoro gatoya gaturutse kuri Facebook umuntu yatutse cyangwa se muri WhatsApp, ntabwo gashobora kuza ubundi ngo gasenye urwo rugo. Ubwo urwo rugo n'ubundi ruba rudashinze, ruba rudakomeye, ndetse ikintu navuga nuko namara impungenge abantu ko ubundi ibintu bisubiye nk'uko imico y'abantu iba yarayisanzwe ibiteye, kuko burya umuntu ni nka computer. Donc computer yakozwe ihereye ku muntu, burya buri muntu uwo ari we wese afite ikintu cyitwa Windows cyangwa se Android cyangwa se na iOS yo muri Apple. Ni wo muco w'umuntu, ni ukuvuga ngo umuntu kumurambagiza biva mu mutwe, ariko byose bigendeye kuri science kuko muri sexology nko nyine ndi numu sexologue ushobora kubasha gufata umuntu utarabanje bihora ubuziraherezo ngo umwemeze mutaragize ikintu bita sentiment y'amour kuko ngo ni ikintu kiza gahoro 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 kinje ushobora kucyubakira kuri ku mboga nkoranyambaga aso kwa kundi uvuga neza kwa kundi set bishobora kuba ikimwe mu dukompoza kwibishobora kukarishya rwa rukundo ushobora kugirira umuntu ariko nimushobora kubifatiraho icyemezo ngo muhite mwimaria ubundi muzagende muha gakiro bya bindi bigize uwo ngo ibi bintu nuko bihagati ni ibyaduka birimo kuza ninzira dushobora gucishamo amakuru y'ibyo duturuza y'ibyo dushaka gukora y'ibyo dushaka gukora promotion cyangwa se gukuramo amakuru yihuse y'ibyo dukeneye ku bantu cyangwa se ku bandi bintu byihuse bitimbitse ntiwanabyigiraho birumvikana ariko ntabwo twabigira ikintu kigize ndavuga ko abantu bashobora kubikora ku buryo bihinduka icyo bishinzwe ni nk'imiyoboro
n'andi magambo uravuga uti kuzamba kwabyo cyangwa koroha kwabyo bizaterwa n'uburyo abantu babikoresha bazabyitwaramo
bazabye exactement n'uvuga nguko kabisa
urakoze cyane reka twakire na Eric ikaze mu kiganiro muri sanga
akoze cyane
yee urahagana he Eric
okay Eric ndi mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru
ni ikibazo ni igitekerezo
ni harimo n'inyunganizi
ngaho komeza
ngiye kuvuga kuri ikoranabuhanga ni byiza pe saze ngizi rikumye nange ubu ngwano bateze amatwi izwi rya Amerika barimo kunyumva rwose ubu ngo ni byiza noneho noneho ku ngaruka mbi zabyo aho usanga wenda nko mu mitangire ya serivisi wenda nko kwa muganga ugiye kuri banki igezo usanga aho kugira ngo bakwakiye usanga bari muri iryo karanabuhanga noneho ntabwo barimo gutanga serivisi nziza none ikintu nshaka ko umutumirwa yaza kutubwira ni ingamba zakorwa kugira ngo izo mbogamizi zose ibyo bisubizo byose nimba bibonetse ariko haje kujya ikintu cyakorwa muri make
urakoze cyane Eric mukanya turaza kumuha ijambo atubwire iby'izo ngamba ndabona n'amasaha agenda yihuta ugira umunsi mwiza
mwakoze mwiza cyane reka kundi amanye
yego twakire na Benjamin
yego mwaramutse
amakuru Benjamin
nimeze neza turashima tuguwe neza namwe murakomeza ijya Amerika
turaho ni igitekerezo ni ikibazo
igitekerezo hanyuma hakabamo n'ikibazo nyine ubwo mwe murakoze ubwa mbere na mbere akabazo interano nari mfise ko izi mbuga ngurukana bumenyi birafasha aya marezo sosiyo arafasha kenshi nk'akarero nk'umubyo kwiga nk'umuntu yagiye nko ku masite y'amagugoro n'ibiki arashaka kuhakora ama informasiyo bikamufasha kwiga mugabo ni nk'ibikibyino bivuga ko zirimo zimwe zimwe ingaruka mbi izo mbuga ngurukana mbaga akarabwa kuvuga tuti niyo hadise nk'akantu kagorane aho usanga basaba imyaka asa nk'abantu kukwiragiza nk'amafoto bakayafata haba ku ma WhatsApp kandi ugasanga nk'inkuru yabizize isa nk'iy'abandi ugasanga inyarutse kumenyekana akabazo rero nkwise isa kandi turi kumwe
turakumva nyarutsa
akabazo nkwise noneho kuvuga iki ko rimwe na rimwe tubona imbuga ngo kanabumenyi usanga ni nziza mu gihe ikintu abantu benshi mu buzima butandukanye uko kujya kuri impande zose bumvikane haba birashobora gusamaza nk'umunyeshuri cyane arashobora kugeniramo kwinjiramo cyane noneho uko kugira ngo umunyeshuri nk'akarorero twate ku munyeshuri ibyo mbuga twahamenye bimumare akamaro kuri bose
Benjamin ikibazo cyawe cyumvikanye nawe mu by'ukuri ntutandukanye na Eric nawe urabaza ingamba
Nkomi.
Ye urakoze cyane ugira umunsi mwiza.
Murakoze namwe.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda umutumirwa wacu ni Dr. Albert Gakwaya umuhanga mu bijyanye n'imitekerereze ya muntu. Ikiganiro ni muri sanga turaganira ku ruhare rw'imboga nkoranyambaga n'iterambere koranabuhanga ingaruka bifite ku mibanire y'abantu. Dr. Gakwaya, amasaha aragenda asa nadusiga, ndabona dushigaje iminota 15 gusa. Aba bakunzi b'ijwi rya Amerika barabaza bati dufate izihe ngamba kuri ibyo bibazo twavuze kugira ngo imibanire ya muntu idakomeza kumererwa nabi cyangwa se gusubizwa inyuma n'iterambere.
Ya murakoze cyane Jeffrey. Ikintu cya mbere nabanza kubwira abantu nuko kenshi na kenshi iyo umuntu abona hari ikintu bita amabiro ushobora gukoresha ukavuga uti niba ntashobora kumara iminota 3 cyangwa 2 ntarebye kuri telefone yanjye, sanka yarazanye asinzira ifunguye cyangwa se naza ikintu cya mbere cyari cyose aho kugira ngo ngire n'uwo nsuhuza mpita nitura kujya guposta cyangwa se gukosora amashusho yanjye, ibiryo nari ndimo kurya cyangwa se icyo nari ndimo gukora byose bikamporeraho, ndimo gukosora amafoto yanjye n'iki, gusoma amakuru n'ibindi byose bitandukanye bikakubuza imibanire n'abandi bantu. Icyo gihe bya gusaba kujya gushaka ababifitemo ubushobozi, ubumenyi, bakagufasha kugenda uzi uha umujyo, kugenda ugabanya ubukana bw'uko kubimbata ndetse bw'iyo kontrol icyo kintu kigufiteho. Ndavuga ngo hari uburyo bubiri bwo kuba addicted, uburyo bubiri bwo hari uburi chimique burimo inzoga nabira bintu byose cyangwa se ama drug n'ibindi byinshi bya substances psychoactive bishobora kugufata nyine bishobora guhindura imikorere isanzwe y'umutwe. Hakaba rero n'ibi ngibi biri psychologic biriya byo gufatwa n'imibonano mpuzabitsina cyangwa se n'ibi bikoreshwa nka za YouTube, za Facebook na za ibyo ari bya sexology byo ujya kureba ari ibijyanye n'ibituma ukenera gukora imibonano inshuro nyinshi. Icyo gihe mujya kureba umusexologue cyangwa se médecin généraliste cyangwa se psychologue bakagerageza kukorienta aho wajya noneho ukagabanyirizwa ubukana bw'ubwo kubimbata bibyo. Ariko ibyerekeranye n'ibi bintu by'imbuga nkoranyambaga byo byo aho bitandukanye na biriya birishimike, biriya birishimike byo bakubuza kubinywa cyangwa se bakakubuza igihe iki n'iki kubikoresha. Ariko kubera ibi ngibi byo ni ukugabanya gahoro gahoro ukazagera ubwo ukoresha ibikenewe mu buzima bwawe.
Biterwa n'iki kukibata bihagarika burundu?
Kubihagarika burundu ntabwo bishoboka kubera ko umuntu ikintu kinjiye muri psychology cyabaye akamenyero, cyabaye igipimo cyangombwa mu kugira ngo ubashe gutekereza neza cyangwa se wongere uzamure igipimo cyangombwa cyuko aramutse ndavuga cya email yawe ndavuga ngo kibyishimo umuntu agira kugira ngo abashe kugira akora imirimo yindi isanzwe. Iyo cyatangiye guterwa nuko wabonye cyakindi wabereyimbata biba byatangiye kukubana ikibazo, akenshi biba bifite ikindi kintu birimo gusubiza cyane cyane nk'icyo bita faiblesse de soi, icyo bita self-esteem iri ku gipimo gito cyane cyangwa se ukundi kuntu isi yagiye gufata ntinakumve abantu mubana bakagenda bagufata bagenda baguhunga rimwe na rimwe wenda nko gutakaza umubyeyi cyangwa se umubyeyi akaguhunga ukiri mutoya. Ibyo ngibyo hakabamo icyo bita amasentiment de culpabilité bya bindi byo kwishinja guhora wishinja ibi n'ibi. Iyo byamaze kukubana ingorane ugerageza gushaka indi si yawe uhungiramo abenshi niko bibagendekera noneho bakaba cyangwa se n'amafrustration yo kubona abandi barazamutse barageze kuri iki kintu noneho nawe ukadevelopa ikindi ku ruhande rimwe na rimwe ntikinagende neza bikazamura utwo tuntu. Ibyo ngibyo rero urumva ko nta handi bishobora gukorerwa gukosorerwa ni mu bantu babifitemo ubushobozi ndavuga aba psychiatre, psychologue, counselors cyangwa se n'umuntu ufitiye icyubahiro akagufasha kugenda. Kuko uyu umuntu ubonye umuntu iteka ryose aje akavuga ikintu agatongana n'umuntu akahita azagaturaho akaza akagera gute abandi ku ruhande barimo kubicururizaho uravuga uti uyu umuntu kubera iki ari inzira biganisha hagira ikindi ashobora kugira kandi hari n'ibindi byinshi ugasanga araza kuvuga ibindi bintu cyangwa tukagera gute. Hari igihe uhita ubona ukora ka exame karihative k'uwo muntu ibyo arimo gukora ukabona buri wese ndizera ko iyo ubonye ibyo yapostinze uhita umenya gahunda rimwe na rimwe witonde waburyo wabona gahunda nibwo rero ko cyane ko ikintu cy'ambere gishobora gukorwa n'ukubanza ubona bitagukunda kubyihanganira n'icyo wakora cyane cyane ko guhora kuri telefone bira by'amalimier bleu abuza ibitotsi byabuze ibitotsi bikaza gutera bwa munani ruhoraho wa munani ruhoraho ukaza kuganisha mu kintu kibeze nk'icyo bita epizomatique umunaniro wo mu mutwe wa munani wo mu mutwe ukaganisha mu kintu kibeze ufite akazi kagutera ikintu gisa na burnout naho ari fatigue uturutsa kuri wa munaniro w'ibyo wirirwa gusoma nkuvuga ngo rero ni ibintu tudakwiriye gusuzugura noneho tukongeraho ko biguta mu bantu itari mu bantu nta gitekerezo cy'abandugira uburyo mind yacu ihora ikorerwa update nkuko za Windows ikorerwa update nuko n'ibitekerezo by'abandi n'uburyo abandi babona uko basohoka mu ngorane iyo batakubeshya ubwo nteka cyane rero ko iteka ryose ucitse mu bantu ukajya muri ibyo ngibyo iteka ryose urangira uri umuntu wabaye kwa kundi tutagira cyangwa se ukazahinduka umuntu harimo abantu bitwa banarisifike bikunda birengeje bihagije ugasanga umuntu yabaye we wenyine ni ku ruhande rwe nta wundi atekereza aba mu nzira n'ikirahuri cye na ndetse na ya televiziyo ye cyangwa se na ya computer uba ngo uribyo bintu ntabwo iteka ryose nta kintu gishobora gusimbura umuntu n'umuntu garutse ku cyerekeranye n'amabanki ndetse n'ibindi byinshi bikoresha ikoranabuhanga nibwira ko ikoranabuhanga henshi hano mu Bubiligi mu Butaliyani no mu Faransa iyo bakohereza ikintu giturutse kuri computer nako kuri konti yawe cyangwa se n'amande bayakohereza ku rupapuro kugira ngo ubashe kubikontorora kuko kubirebera ku mbuga nanone nabyo biragorana kuri technology biragorana bakabikoherereza nkibwira ko no mu bihugu by'iwacu bibaye ngombwa kuko muri y'amafaranga umuntu aba yishyuye hazamo nayo urupapuro wa muntu buri wese agira adresse bikaba byamugeraho akabasha gutegura ejo hazaza bikagabanya na wa muhangayiko ndetse na bya bindi byinshi noneho bikagenda bigarura umuntu bikura umuntu mu buzima bwa virtuel bigarura abantu muri authenticity mu buzima buhoraho bwa buri munsi ndumva aribyo nabasha kuvuga muri ano masaha sinzi na ntarengeje
ntabwo warengeje turacya fite minota 5 hari kibazo nari mfite kijyanye n'ingamba ariko
kandi nakongeraho ngiye nkunda abana cyane cyangwa nkunda ikintu cyose kirinda abana ntagire ntabwo mbuga nkoranyambaga uzindutoro wese yakubwira atarigeze yiga imitekerereze n'imikorere y'umuntu kuva avuka cyangwa abaho nk'uko buri muntu wese wize mekanike ngiye sinshobora kujya kumwigisha mekanike cyangwa se kumusobanurira ibya bya mekanike mbizi nka ABC mbizi mu rwego ruciriritse biriya bintu byerekeranye n'abana umwana tumuha akanya igihe cyo kuba mu bantu hanze hasi noneho ibyerekeranye na virtuel nabyo tuzabitangira kubimushyiramo tumuha akanya gatoya kuko bishobora kubicira icyo mwari mwararemeye uriya mwana kuko umwana aremwa kugira ngo azafashe azororoke azifashe mu buzima nutangira umwereka biriya bintu akabibona akazagenda bimacingisha ndashaka gutanga urugero umwana iyo yafashwe ku ngufu haba akana k'agahungu cyangwa akana k'agakobwa ubukana bw'icyo kintu cyamubayeho afite imyaka 2 cyangwa atatangiye kugira wa murego nk'agahungu cyangwa agakobwa iyo babigakoreye gafite iyo myaka ntabwo ukamenya ibyo aribyo ariko iyo atangiye kwigisha ikintu yitwa morale cyangwa amategeko ngenderwaho mu buzima bwa buri muntu akazamo n'ay'Imana niho atangira kumva ari umuntu wanduye niho atangira kumva ari umuntu wakoze amahano niho atangira kumva ari umuntu utazabarirwa n'Imana uvuga ngo na bya bindi yabonye bizagira ubukana mu gihe kizaza ntibigira ku kanya kuko iyo bita iyo atarangiye kubibona niho atangira kuvuga ati mbega ibintu nabonye ugasanga ka kana urugero rwa twa tundi baba barafashe ugasanga rimwe na rimwe n'akana kikubaganira uvuga ngo ni agasambanyi kariya kana kubera ko shema psychique igishushanyo mbonera cy'imikorere ye cyahinduwe na wundi wakagiriye bya bindi noneho ubwo wowe n'umwereka bya bindi nucikwa akabona bya bindi kuri rwa rubuga nabyo bizaba muri kimwe muri za reference azajya yifashisha mu gutekereza cyangwa se mu kugira icyo akora. Nubwo ngo ku mwana tugomba kumurinda nkuko tumurinda inzoga tutwita cyangwa tugira umwana tukirinda ko umugore anywa inzoga kuko bwabukana bw'inzoga bugenda bukagendera gituma muri wa mwana. Tumurinde no kubona makuru mabi kuko makuru niyahinduka ikintu cyitwa information, nicyo gihinduka cadre de reference mu bintu byose abazakora mu buzima.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Twisegure kuri Oscar, Jean-Pierre na Jado bari ku murongo wa telefone tutashoboye guha ijambo. Ndabona dusigaranye iminota ine gusa, ntabwo twashobora kubakira. Muratubabarira rero kubera umwanya muke dufite. Reka muri iminota ine mbaze umutumirwa Dr. Gakwaya, ni ryari umuntu ashobora kumenya yuko yabaye imbata y'imbuga nkoranyambaga? Birashoboka ko umuntu yaba imbata yayo ntabimenye?
Abenshi ntibabimenya, keretse abantu babimubwiye kandi baratangiye gucika mu bantu. Akenshi ntibakunda kubimenya, ibyo byaratangiye guhinduka ubuzima bwa buri munsi. Ariko iyo witegereje ni nko kugana abafite, akenshi baba bafite ibintu bimeze nka kagahinda nyine, abafite ikintu cyo gusohoka biba bisigaye bimuvuna, cyangwa se kuko abandi bamubona biba bisigaye bimuvuna, ashobora no kuza yiyambara uko ashatse. Ariko cyane cyane icyo yafatiweho nk'imbata, niba ari WhatsApp, niba ari Facebook, usanga akizindukiraho agikoraho ubuzima bwe bwose. Bimwe na bimwe akakintu kifotorezaho akerekana uko abaye uko ariko kose, atarenze iminota ibiri atarebye kuri ya telefone, yayibura yashiramo umuriro cyangwa se ya kompiyuta yagira ikibazo, akumva atangiye kugira icyo bita anxiety, guhangayika bidasanzwe, guhura iteka ryose. Icyari icyo yakundaga icyo aricyo cyose atangiye kugenda gicikaho, asa nk'aho ari ibyo ngibyo aganaho. Ibyo bintu agomba gutangira kureba, gukonsulta abashobora kumufasha kubigabanyiriza ubukana, noneho akabikoresha ku buryo bwa izaje normal butari izaje nocif.
No kuvuga yuko mu by'ukuri mu gihe umuntu yamaze kuba imbata yabyo bimera nk'ikindi kiyobyabwenge cyose, ku buryo mukukibura bishobora kumugiraho ingaruka zigaragarira amaso.
Zigaragarira amaso, ndetse akaba yanatangira ku nkutwa iparinyeri yaragiye akora, ugasanga rimwe na rimwe aradukoresha muri ibyo ngibyo byo guhaha ibyapfuye muri ibyo muri icyo yakoreshaga. Ndavuga haba telefone cyangwa se afite nk'udufaranga we agomba nko kwishyura inzu, ugasanga ahise ntibeshye bayimwibye, nta byihangane ahise ajya kugira ahise ajya ku aho kugira ngo yishyure ya nzu, akajya kugura telefone, ubundi nyirinzu akaririmburwa abonye. Ni ukuvuga ngo wa wundi we ntaba yumva ari uko yumva ko bigomba kugenda. Ni ibintu iyo umuntu bari nk'umushegeza gakeya abona ko yatangiye vraiment kuba yambata nyine twavugaga.
Noneho rero mu nteruro imwe, Dr. Gakwaya, duhe umwanzuro muri iki kiganiro mu munota umwe gusa.
Nagira ngo tugerageze kuba abo turi bo bisanzwe, tureke kwibeshya ko ibyo tuvuga cyangwa twerekana se cyangwa ibyo dukura kuri izo mbuga nkoranyambaga hari icyo bishobora guhindura kuri twebwe, nta cyo cyane kurufu ko twebwe twanyura mu nzira abandi bose banyuramo, kugira ngo birememo umuntu uzabasha guhangana cyangwa se uzabasha kugira adaptation mu buzima, kuko isi yo inyura muri virtuelle, isi yo irakwataka frontal, imibereho birakwataka gutya gutya. Mbona nkubona tuve muri virtuelle tugaruke mu buzima busanzwe, virtuelle zo kutufasha kuhangana, ariko ntitube imbata zayo, tube abo twakagombye kubaho mu buzima busanzwe bagaragara.
Dr. Albert Gakwaya, umuhanga mu by'imitekerereze ya muntu, urakoze cyane. N'ubutaha nitugutumira uzatwitabe.
Nzabita, murakoze cyane.
Dushimire kandi kubuhanga bw'ibyuma Shadrack na Fatu Alimas Karala wamfashije kwegeranya kino kiganiro kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma mukomeze kumererwa neza.